Turn up the music, zombie.
We the things must change in the building.
One champion music.
Boy J.
Octogenaire.
Zombie.
Salasan.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
The chain, man.
Hustle till make it. Ukakuseni sebenza. We just hustle till make it. Ukakuseni sebenza. Kachelo. Hustle for your business. Panga capital to support castle. Fakapo maso na danso. Wake up, nishu wa beo la monga castle ni 99 jobs monga lion mujango. We don't joke. Upa job, we use your scope niku. Gela mweli osenga. Soja pa job. Mutu wa fasa boss na faka population ni 7 zila 50 lo ni na wana bo jesam. Nani ma honest na faka kona pressure. Ame complete ya selanga mula na Vanessa. So sabuka, champuka before it's too late. Wake up, kutiba na vajego bullet. Hustle till you make it. Ukakuseni sebeza. We just hustle till you make it. Ukakuseni sebeza. Kachelo.
Hustle mode, no vipale. Gati ndi wanto tapita kangale. Mama sagali ni machita ndale. Noti ma stories a me for the money. Every phone call is any money. Konoti atiba zombi ni miwone ku. Rinka pianja la muni chosepo. Beta waleta nando ti lolepo. Iseni hustle mode pa kachelo. Focus in sagali, noti magelo. Kulichi pepa macheli za belo. Kwela kusagali ya choke meno.
Hustle till you make it. Ukakuseni sebenza. We just hustle till you make it. Ukakuseni sebenza. Kachelo.
Nani maone
na faka kona pressure. Ame complete ya selanga mula na Vanessa. So sabuka before it's too late. Wake up kutivana vajego bulete.
Ni hustle mode pa kachelo. Focus in sagali no tima gelo. Kulichi pepa macheli za belo. Kwela kusagali ya
chokimelo. Downloaded from ilovezedmusic.com.